Eduardo, oi, 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 oi. Performing your character. No shame, Eduardo. Cheese on brain, got to be here. No shame, got to be, got the studio there. And Saigon got the lyrical flow there, oi. Y'all been Zubi, freestyle. In the rubber up style. Tabian Zubi, freestyle. Oi, in the rubber up style. Tabian Zubi, freestyle. Oi, in the rubber up style. Tabian Zubi, freestyle. Oi, in the rubber up style. Tabian Zubi, freestyle. Oi, I want your name, Tabian Zubi. Kauli Zuri, the one named Tembevi Zuri, Acha Kiburi, Oi, Tabian Zuri, the one named Kauli Zuri, Oi, Tembevi Zuri, Acha Kiburi, Oh, Vumili Wamadilla, Nasum Toyo Wafadilla, Nakila Umunapi and a Tabasam, Kilo Munapu Kwanzi Kutwasalan. Tuji pambe na sifa ya iman, sifa ya hisani, planfonye nyumbani na jiran. Tafaran usilete abadan, na ukikosea, sema samahan. Ukiwa na elimu utapewa tu thamani, ingawa pingaji huwa hawakosekan. Misuli shina sita tumika ukitabasam, misuli shina mbila tumika ukinuna san. Hatuwezi ingia peponi, hadi tuamini, hatuwezi amini hadi tupendane we na mimi. Ili tupendane tuzidishane salamu tusalimiane jingane. Hubu mene tusameheane. Kauli nzuri, oi, tembevi zuri. Acha kiburi, oi, tabia nzuri. Kauli nzuri, oi, tembevi zuri. Acha kiburi, oi. Fruition, get your water purified. Dialysis, get your blood purified. Heating gets gold purified. Zakah and Sadaka, get your soul purified. Dialysis, sufficient mtakasa. Sufficient maji chungi, never pass what takasa. Kupasha yoto, dhahabu takasa. Moe takasa, tua sadaka na zaka. Yo, ça va bien, merci. Comment allez-vous? Je m'appelle Saigon, comment t'appelles tu? Kinacho shangaza feri, sio kuolea meli tu. Kifaransa swali na pato, sio ngeli tu. Yo, to smile. It takes 26 muscles to fly. It takes 62 muscles, yo. Ujumbe mzuri mfupi, wenye kueleweka. Na kazi na yothamini, kanilio kamini. Kihuni ya mtabi ya nzubi. Kauli nzuri. Oi, tembevi zubi. Acha kiburi. Oi, tabi ya nzubi. Zuri, we form our character, good behavior, the best of behavior, generosity, no shame, respect, kupendana, no shame, kuhurumiana, kusameheana, no shame, oi, yeah, for the sake of Allah.